Downloaded from ilovezedmusic.com.
Nagandilola nila gwitse nipunzile Ndatala pati mami mundi malize Vama lavu sinima zipata malile Mpima usinima upata pata uchile Kuma chikati jindilize jikondi Kuzilangiza gano gomaliza Guma besi ni maimbabo kabo ndine gonti Ni makala momo olo zichele misonzi Dei nanza ipula Didabeza gadua gasaizi gama chua Gada umata pula mtima oswe gautua Mugu maga chula gudiga nkazi gafula Ineshua Uwe
mujima na kupasa upanye age Sini malapira Niza umenda age Pwane age Ilovu ni kupasa olo ni inge Marabina, niza biriva ake
Mwende ake
Kozi murungu
Sanga mbanga vose sebu
Aliko wanga ute
Sanga chusa yose shebu
Kozi murungu
Sanga mbanga vose sebu
Aliko wanga ute
Sanga chusa yose shebu
Mwende mwende
Fole, fole, fole
You do me bad. Sini na chipu anine kalava Aine ni funa love. So I swear, I swear, I swear Ukaza nisia ulava again Nili na chikonfidensi ni evidence Na where you can be replaced
I swear, I swear, I swear Ukaza nisia ulava again Nili na chikonfidensi ni evidence Na where you can be replaced
Oh, tima na kupasa upanye Niza umenda ake
Mwende ake
Ilovu ni kupasa olo ni inge Sini marapina Niza biriva ake
Mwende ake
Kozi murungu
Sanga mbange vose sebu
Aliko wanga ute
Sanga chusa yose shebu
Kozi murungu
ilovezedmusic.com.